saburadii saddexaad rabbi yow cadaawayaashaydu fara badana kuwa igu kaca aad bay u badan yihiin way badan yihiin kuwa naftayda wax ka sheega iyagoo leh ilaah isaga caawin maayo seeleh laakiinse rabbiyow adigu waxaad tahay gaashaan igu wareegsan iyo sharaftayda iyo kan madaxayga kor u qaada codkayga ayaan rabbiga ugu qayliyaa oo isaguna wuxuu iga jawaabaa buurtiisa quduuska ah seeleh anigu waan jiifsaday oo waan iska seexday oo haddana waan soo toosay waayo rabbiga ayaa i xanaanaynaya ka baqi maayo dadka kumanyaalka oo gees kasta iga hareereeyey kac rabbiyow oo i badbaadi ilaahayow waayo cadaawayaashayda oo dhan waxaad ku dhufatay dhabanka oo kuwa sharka leh ilkahoodiina waad jajabisay badbaado waxaa leh rabbiga barakadaadu dadkaaga ha ku soo degto seeleh.